Black Market Records.
Yeah. Ha.
Nimefika block, napata keji kwa lock. Nasijali parent, mama ni kame ni block. Naguza ukuza nani, napata isha pigwa lock. Nasikia tu akimo, na mesema hani no. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Ati, mona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Ati, mona ni knock, na msupasha ni lock. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Mona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Bona ni knock, na msupasha ni lock.
Cheki, bona ni knock, ndo ni anze mdeza cheka. Hehe, mko shua, mmekocha mini roge. Kupenda gidim, I'm sorry nda wateka. Devengu ufike, eish buda enda uoge. Na tukifika sinu wakengeka salute. Free mode, confusion, no cushion ya wafold. Koja takusort, shere ni by 4XO, XO Street meaning na si force. Warning true, minim true, minim genge. Hito baki ni noma ni lazima hii endo. Kuzabe hundi tishuta ni pata na kirendi. Chunga manaleni ya tawa tukaizo mati.
Mona ni knock, mona ni knock. Ati, mona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Ati, mona ni knock, na msupasha ni lock. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Mona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Mona ni knock, na msupasha ni lock.
Cheki, tunadu, kenye wezi du. Nokidu, labda ni udu. Labda ni udu, vule huko tunabu. Hizi size tunafanya majabu. Skizi side na kam na adabu. Sini ganzi likam kwa sababu. Sina biz na vinye niko busy. Sini mdip nilifanya nende missing. Mbona ni knock na vinye niko on. Mbona ni knock na ni mini kwa na form. Bora you know vile tunatoa lock. Mbona ni knock na vinye niko on.
Mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock na nishato wa lock. Ati, mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock na msupasha ni lock. Ati,
buda mim genge, pako ya kondiko ni mesunda kwa walenje. Nasi kwa ubandi, upenugo paka swende. Utina makamu sinamu wala funyo nye katende. Modeli litangombe, that's when ni meme ya pembe. Kusave pesa ilifanya nenze kutesa. Kulala kwa bayesa ilifanya nenze kukesha. Nasina pressure msupa kidei kuniondesha. Juko bedi nitamuendesha, nitamvide kama leka. Ni refu utapimana tape mesha. Na hiku kubambo utacheza na ute mialesha. Va vibrator. Nafanya umanzi ya nateta. Mufanya kitu shua ndo tomorrow ikuwe better.
Mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock, na msupasha ni lock.
Kwa hii ploti mindo mgeni adi mwezi sijakaa. Wanasema mindo mwizi na shuku vile nakaa. Basi mbona sana ringa nshamulamba kiko jozi. Na kama simtambui na mtembea kiko hozi. Kama processor kupewa joni kubonta nunu. Na kama siki bay, bado neza jikamua. Tulipata na kwa streets kama mchezo wa kuigiza. Kushtukia tuko kejani na FIFA. I don't mind yo kana niambia. Na tulianza mchana saia dinaona giza. Kama Yesu neza fanya miujiza. One time kana nishukisha iyo toja. Na kama
joni zing. Mbona ni knock, ati, mbona ni knock. Na nishato wa lock, ati, mbona ni knock. Mbona ni knock, ati, mbona ni knock. Na msupasha ni lock, ati, mbona ni knock. Mbona ni knock, mbona ni knock. Na nishato wa lock, ati, mbona ni knock. Mbona ni knock. Mbona ni knock, na msupasha ni lock.
So double echo, nimefika keja nina matire kibao. Ganji kwa kijiba kisai zolo niko ubao. Nikichiki hao, kumbe imetingwa. Nasikia mabao, ni kama zinatingwa. Mbona basi knock na shamba inalimwa. Six bear journey, ukusenye inapimwa. Knock knock, siku zombo mi ukuwa mgenge. Nikipita pita na gote wana wagenge. No longer underrated, uku under checki site, nani ako rated. Spendi madem, fuck ni wasaliti. Silver kwa mgomo ni nasak na kavi. Mkono kwenye kshiki.
Mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock, na msupasha ni lock. Ati, mbona ni knock.
Niko street ninaishi kama panya. Rafiki ni adui kageuka kama mnyama. Niendele au nisiendele. Niendele au nisiendele. Nakishika mgeto na mwendo wa kigeto. Akileta fujo na mpiga kama ngeta. Sina ngambogi naishi kama bola. Wakileta shida na wapeleka na bora.
Mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock, na msupasha ni lock. Ati, mbona ni knock, mbona ni knock. Mbona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mbona ni knock, mbona ni knock. Mbona ni knock, na msupasha ni lock.
Hello, stranger.